baby. Oh, yeah, 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 yeah. That storyteller, ay, ay. Oh, yeah, yeah. Hiyo kuhiba pesa ni kubahie nguo kama za TV. Kuhiba gari ya kifahari kama zile za MPS. Nikae Sonko, but baby first of all, mimi si mwizi, wananijua kanisani, but I'm jealous of the way your love remains the same. Pesa siyo shida, penzi ndo twahitaji. So naomba pesa isiwe shida kwetu. Pesa isiwe shida kwetu. Pesa isiwe shida kwetu. Italipa lakini bado sijatoa kasidi. Oh, mshahara sijapata sababu jana nilipigana na mwindi. Oh, yeah, baby, by the way, yeah, sijakwambia wamenichuja ofisini. But I'm jealous of the way your love remains the same. Pesa siyo shida, penzi ndo twahitaji. So naomba pesa isiwe shida kwetu. Pesa isiwe shida kwetu. Pesa isiwe shida kwetu.
Oh, yeah. Do 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 do.